Pita kunsika pranandi fekalona cholinga ndizibisika karimoto mulina yoko mama kwela matola zochitika zano zongo funa kunditola mukandi kwela soma kuti menyesa mabampu sindinga waleso ndinatotoka mababu kugaja sindi pita karibangisa chekapu rama mungu telo kula mafoni atabu koma inu ndemu na sinta empaka nofika poma ndi nyuzetsa e chikondi chose mukandi patsa inendi kanali wanyu wenkaja chinda pita kuti This city your love was on a day one. Kangu rikunda fuka chotinali wanywani. Pano ndakalitsa filu basa kutelandi. Yabula mungu nduza, mungu nduza, mungu nduza.
You sleep out every day. So makala ndine. Ndatopa naso ndinene. Ndinene, ndinene. A real thing you have to say. Ndipo samandi pusise. Ndipo samandi pusise.
Yeah, yeah.
Kodi ndala kwanjine, ndinala kwisapatine, munasiya kundikwela, la, la. Kodi ndala kwanjine, ndinala kwisapatine, munasiya kundikwela, la, la.